ulabika bulungi unyirira bulungi era usanyisa mu bingi buli kimu gwe kyolina ati nkuyita sweeti nkuyita daddy oba nkuyita baby kyosaba nze kyenkola mbuulira erinnya lye nnaakuyitanga bulijjo mbuulira emmere gy'onoolyanga buli lwojja mbuulirayo mufiye neekusanyusa nze njigule we kando yange mulisanga buli wendaga we munyenye nenyasanga mu buli kiro omusana bwe kubula onjakira era gwe ttaala yange kuyita dola oli mufaliya sente kyenjo yagwe kyogula ndoperanga baba kusumbu wanze mbanenye mbuulira byenkola ebitakusanyusa nze mbireke gwe mukwano gwennina bwetunula bwendaba gwesuubi lyange bwetabuka tonenya esanywe wange nga ndiwera nze mbasiraga
Kapula beko, kapusi.